dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
turabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose ku isi ikaze ku rwego rw'Amerika kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda ku bibazo by'impunzi mu biyaga bigari no mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Turibanda cyane ku yicwa ry'impunzi z'abanyekongo 8 zaguye imbere y'ibiro bya HCR ishami rya ONU ryita ku mpunzi. Aho kandi ni hafi y'icyicaro cy'akarere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Turaha ijambo umunyamakuru w'Amerika Claude Ganza Munyamagana wakurikiranye iki kibazo kuva mu ntangiriro. Claude, mikroni yawe.
Tunejejwe no kubana namwe mwese bakurikiye Radio Ijwi ry'Amerika. Ni mu kiganiro dusangira ijambo. Icyuno munsi kiragaruka mu buryo bwimbitse ku bibazo byugarije impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Kiziba iherereye mu kagari ka Nyarusanga umurenge wa Rwankuba karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho ziri kuva mu 1996. Iyi nkambi yubatse mu midugudu ibiri ariyo Gashari na Kinyege, ku musozi nawo ukikijwe n'iyindi misozi ihanamye. Inkambi ya Kiziba ituwemo n'impunzi 17,300, aho 77% ari abagore n'abana. Ibibazo byabo bikubiye mu ngingo zikabaka bicumi. Zibayeho zite? Zifashwe zite? Ni iki mu by'ukuri cyaziteye gusohoka inkambi zikajya ku biro bya HCR Karongi byanaviriyemo bamwe muri bo kwicwa, abatari bake bagakomereka? Zirifuza iki? Ntuge kurura subizwa uko tubana muri iki kiganiro ugezweho nanjye Claude Ganza Munyamagana. Mu bibazo byinshi z'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba zifite ariko bimwe zinahuriyeho n'aba mu zindi nkambi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, reka ndeke bamwe muri bo babigarukeho.
Ibibazo biriho ubu ngubu ahubwo biruta ibyabanje. Ibyerekeranye n'ubuvuzi, abantu ntago bavurwa mu buryo bunoze. Hari urwego kirira ahangaha, hari n'ubundi buhabwa transfere zijya za Kigali za CHK, hari n'ubundi bwakagombye kuvurirwa hanze. Ariko ari ubuvurirwa ahangaha kuri lokale mu rwego rw'inkambi usanga hari imiti mikeya. Transfere zo ntago zikiboneka, ziboneka mu buryo umuntu ari hafi gupfa kandi yanagenda ugasanga aguye bitewe nuko atabonye uburyo avurwa hanze. Ho urumva ko ntago bishoboka kugira ngo impunzi ijye kuvurirwa hanze, nuwo akagombye gukira akaba adashobora gukira ubwo ashobora kuba yapfa. Ariko atari kuvuga ngo ni imiti yabuze, ahubwo ari ubuvuzi bwabuze.
Impamvu ya kabiri ni uko ibintu bagenda bagenerwa nk'impunzi ubu ngubu bitakiriho, kandi wababaza bakakubwira ngo inkunga yaragabanutse. Ariko rimwe na rimwe waje kureba ugasanga ibikorwa ubu birimo bikorerwa mu nkambi nibyo bitayeho cyane nk'ibikorwa remezo. Urasanga barimo barubaka ibitaro en etage, bubaka amasoko ngo ya kijyambere, bubaka ibibuga by'imipira, barimo barubaka amashuri en etage. Ibyo byose bakabikora ariko baje kugenera umuturage, ugasanga impunzi ku munsi agenewe kurya amafaranga 190 y'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga 190 y'amanyarwanda iyo uyashize mu madolari, kuko ariyo mafaranga akoreshwa ku isi, usanga twebwe tugeze ku rwego rwo kurya amafaranga 0.2. Wareba kuri statistike y'isi uko abandi bantu babayeho, byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadolari 2, abari munsi bakarya idolari 1. Twebwe tugeze ku rwego rwo kurya 0.2. Icyongeyeho dufite abana bagiye bavukira hano batazi gakondo, batazi iki, kumva bahora bari hasi akiga karangiza ishuri cyo kimwe n'undi mwana w'umunyarwanda. Ariko baje gutanga akazi, ugasanga umwana w'umunyarwanda akoze akazi gashobora guhemba impunzi 20. Nimbe bakorana akazi kamwe mu kiganga, ugasanga umunyarwanda afata 400,000, impunzi bakamuheza 20,000. Ubwo busumbane bwose n'ibindi bigenda bikorerwa impunzi bisa n'ihohoterwa no gusubizwa hasi. Ikindi hagiye haba amakomite atandukanye y'ubuyobozi bw'inkambi, ugasanga ayo makomite agiye akandamizwa, bagezaho bafata perezida w'impunzi komite ishize ngo tujye kubona tubona ku ma WhatsApp arimo amapingu. Ni muri urwo rwego usanga komite zihari zitakirishiruka n'umutekano wazo. Kugeza ubu ngubu nta mutekano dufite mu nkambi, turasa n'abafite umutekano muke.
Hari n'ibibazo by'uko ngo Leta y'u Rwanda ibanyunyuza imitsi bakoresha no mu mirimo igenewe abanyagihugu gusa, ariko imbaraga zamara gushirika bajugunya.
Ibyo ndiheraho nkanjye naje mfite nk'imyaka 2, ako mu myaka 2 kuva twavi Gisenyi papa namuherutse ubwo ntabwo nzi iyo yagiye. Mama yambwiye ko yagiye mu gisirikare. Kugeza ubu ngubu byararangiye, niba yarapfuye niba ariho ntabwo tubizi. Andi makuru aba ariho asirikira hanze aha ngaha nuko usanga nabakoreshejwe muri icyo gihe nabo bagarurwa mu nkambi mu buryo butemewe bikozwe n'inzego za leta.
Ndakeka umugenzi waje kubwiye aho ise yasigaye ni benshi mwe nabo ngabo n'indi mirimo imeze nk'iyo ngiyo, iyindi n'ingufu z'urubyiruko rwinshi hano usanga ije bikora ari ku nyungu za leta y'u Rwanda. Nguvuga nkuko biri kose hari inyungu nyinshi nyinshi cyane badufite badashaka ko tubava mu maso, twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa twabaye za mateko, rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi. Urebye ukuntu baducecekesha washaka kuvuga ikibazo cyabo bakagucecekesha bigaragaza yuko ari ukugira ngo batubwire za mateko. Urabona muri iyo mirimo dufite abantu benshi bagiye biga bakarangiza amashuri, nagira ngo mvuge nk'ibi twakubwiye by'ibikorwa, ubu nyine abana b'abanyarwanda barimo baraza kwigira mu nkambi bakabeneficia ibikoresho by'impunzi kandi bakigishwa n'abarimu b'impunzi kandi b'abarimu none badahembwa. Usanga umwarimu bamuhemba 18,000 no muri licence cyangwa afite masters. Rero muri iyo mirimo barimo barazana abana kubayintegra kugira ngo twe dukore tudahembwa ariko abana babo bakomeze bazamuka.
Tubigisha ukuri hari abantu bagiye bakoreshwa muri iki gihugu ku nyungu zabo atari ku nyungu yuko bamukunze, bagakora nk'abacancu bakagufatakanyira akagukoresha za ngufu wari ufite zamara kukuvamo bakagusubiza mu nkamba aho bategenda mu nkamba. Ingero ni nyinshi cyane. Tuvuge nk'igihe cy'amatora hari igihe umuntu aza bakamuha nk'irangamuntu akagenda akajya gutora
bakayimuha atarayisabye.
Yes,
hari ibibazo kandi byo kubiza impunzi zaramaze imyaka myinshi zidafite ibiziranga byasunikiye bamwe muri bo gushaka amarangamuntu kugira ngo babone uko bashaka imibereho hanze y'inkambi. Hari n'abavuga ko amarangamuntu bayahawe batanayasabye kubera icyo leta yari bashakaho muri icyo gihe.
Twamaze imyaka 12 nta cyangombwa n'iki na kimwe tugira, turi mevide. Ubwo biba ngombwa ko abantu kugira ngo biadapte mu buzima bagomba gushakishwa kugira ngo abantu bagwe muri uwo mutego w'irangamuntu. Nta cyangombwa n'iki na kimwe bagiraga, ntabwo ariko bakundaga u Rwanda.
Nicyo mugenzo yari yavuze mu kanya ko hari n'abagiye bazihabwa batazisabye wenda kugira ngo bazabone uko bato.
Ibyo bikorwa byo kuzihabwa batazisabye byabaga mu gihe cy'amajoro hano mu nkambi bitewe na kampanye zakorwaga na bamwe mu bagize leta y'u Rwanda, zigatangwa mu joro bakajya ozalantour gikaniho byaberaga ku midugudu yegereye bagakora iki gikorwa cyo gutora ariko batazi impact bizateza mu minsi izaza.
Byatangiye ryari niba wibuka?
Bo igihe cy'amatora ya mbere ya Perezida wa Repubulika niho byabaye.
Hariho n'abazihabwaga bavuga ko bagiye kubakemurira ibibazo birushijeho batanazisabye.
2003 nibwo amatora ya mbere yabaye mu Rwanda. Icyo gihe baje kureba abantu ababaga bujuje imyaka, bose barabajyana babahereza amarangamuntu kugira ngo baze gutora. Nyuma ntabwo byanagarukira kuko bagiye n'igicanga nabo abari bariyo baratoye mu bari basanzwe bahungiye ahangaha. Nyuma yaho rero kuko twabaye imyaka irenga 14 nta cyangombwa impunzi igira, wabonaga ubuze uko wagira ntacyo ntawubuze na kenda ko kwambara wajya kuba nk'umuyaya ahantu umukozi wo mu rugo bakakubwira ko batari bugukoreshe nta cyangombwa ugira, wahunze ugiye gukorera akagushakira irangamuntu. Hari n'abazibonye babaga agiye kujya mu gisirikare, nuko bagiye babona amarangamuntu muri ubwo buryo. Ibarura ribaye rya 2011 uwari ufite irangamuntu wese yarayitanze, bababwira yuko bagiye kubashakira ikarita z'impunzi. Kuva icyo gihe 2011 kugeza magingo aya nta karita z'impunzi zihari.
Bavuga ko ibi bibagiraho ingaruka muri kino gihe kandi ubutegetsi bw'u Rwanda ntacyo buyobewe muri byo. Icyakora Minisitiri Jean d'Arc de Bonheur uyobora minisiteri ifite impunzi mu nshingano avuga ashimitse ko mu gihugu nk'u Rwanda kigendera ku mategeko bivugwa n'izi mpunzi bidashoboka.
Ntabwo bishoboka kuko biriya ni ibintu by'ikoranabuhanga, niba hari uwahisemo kuyisubiza bihita bigaragara mu ikoranabuhanga. Ntaho yahurira nabyo rero kugira ngo bamwerekaneho ko afite statu ebyiri ntibibaho. Ikoranabuhanga ry'abakora mu ndangamuntu ndetse no mu binjira n'abasohoka turifite icyizere 100% ku buryo abantu nkabo ntabwo bashobora kugaragara bafite ubunyarwanda n'ubuhunzi ntabwo bishoboka.
Ntekereza ko hari n'abavuga ko bagiye bahabwa amarangamuntu batayasabye kugira ngo bazature n'izindi mpamvu.
Icyo ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Twe turi nakubwiye nti turi igihugu kigendera ku mategeko, ntabwo waha impunzi indangamuntu itasabye kuba umunyarwanda ngo umuhe indangamuntu y'ubunyarwanda atabisabye. Dufite amategeko agenga ubwenegihugu uko butangwa uko busabwa, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ibyo ni ibintu baba bavuga byo kugira ngo nyine birwaneho ariko ntabwo bibaho.
Nyuma y'uko izi mpunzi zandikiye HCR na Leta y'u Rwanda amabaruwa mu bihe bitandukanye basaba ko ibibazo byabo byakwitabwaho bigasubizwa ariko ntibikorwe, izi mpunzi zatangiye kwinuba zivuga ko zitagikeneye kuba impunzi mu Rwanda ahubwo ko zashakirwa ikindi gihugu kizakira aho zabona uburenganzira zemererwa ndetse n'amahirwe zivuga ku Rwanda rubavutsa nk'uko batanye ingero z'ibyabayeho.
Dufite ikibazo gikomeye cyane. Ibi byose turimo kuvuga twasanze haseri ikorera mu kwaha kwa leta. Ibibazo byose twabibwiye haseri, ariko kugira ngo uzabone igisubizo kivuye muri haseri cyakiboneka ugasanga haseri iyo ibyo leta itegetse ari gikora. Twebwe nk'impunzi ibyo tuyisaba n'ibyo tuyibwira kandi rishinzwe kuduproteja n'ibindi byose ugasanga nta kindi ikora. Natankuru urugero nk'abazungu barutse kuva muri Amerika bashinzwe impunzi protection y'impunzi yagera mu nkambi kandi akeneye kuvugana na komite nyobozi y'impunzi n'impunzi muri rusange, ariko uwitwa Midimara hano akabwira ngo no, ngo ntabwo mushobora kuvugana n'impunzi. Iyo ni kese tugenda tubona ahangaha kubera iki? Ni kwa gukumira za nyungu dufite dushobora kuba twakwivugira tukabonana nabo twabwira ibibazo dufite ku bantu bari ba mu rwego rwo hejuru bashobora kutuvuganira, ariko ugasanga ya nyungu tushobora kubakeneraho cyangwa kubona Midimara ikagenda zihagarika.
Kuva ku itariki 12 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo impagarara zatangiye mu nkambi ya Kizibu bw'inzego z'umutekano zazaga mu nkambi zikanze igisa nk'imyigaragambyo zigashaka guta muri yombi bamwe mu bagize komite nyobozi, ariko impunzi zigahagarara naho. Ni nawo munsi abakozi ba HCR n'abandi bareberera impunzi baherutse mu nkambi kuvugwa amashuri arahagarara ndetse n'izindi serivisi. Umuyobozi wungirije w'iyi nkambi Madame Mukeshimana Clemence yabwiye Ijwi rya Amerika uko byari bimeze n'umwanzuro impunzi zafashe zibyumvikanyeho.
Ahaje uhagarariye polisi mu ntara azana n'imodoka ya polisi aya impunzi, noneho zihita zigira ubwoba ziraza zirashungera polisi isubirayo impunzi, noneho ziravuga ziti noneho turapfuye. Nabo bandi bari kutuvugira banditse inzandiko badutakambira ko tugiye gupfira ahangaha, nabo bagiye kubafunga. Bahise haba ikibazo gikomeye, umudugararo uratangira mu nkambi, abaza kutubwira bati mutubabarire komite mudusabire gutaha kuko tuzapfira ahangaha. Turakomeza turabihanganisha, icyumweru kirashira tubona HCR ntitugeraho. Tubonye HCR icyumweru gishize itatugeraho, impunzi zaravuze ziti rero ntituzi aho turi, mutubabarire tugende tuzabariza ikindi gikurikira tugeze aho bari. Niko kuza ahangaha, ubabona ahangaha n'ibiri bakorerwa, niko uri kubona biri kubakorerwa. Baje bazi ko bahunze, ariko urabona ko ntaho bahungiye.
Ku itariki 20 z'uku kwezi kwa kabiri, amagana y'impunzi arimo abana, abasore, abagabo n'abagore, abakecuru n'abasaza basohotse inkambi berekeza ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ishami rya Karongi. Bavugaga ko niba bidashoboka kubonerwa igihugu cya gatatu kibakira, bahitamo gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahunze baturukamo, nubwo bazi neza ko umutekano utaragaruka. Ni urugendo rutaboroheye na gato kuko igisirikare cyahise kibakumira, ariko banga gusubira inyuma kuko bavugaga bati
nibashake batwice icyo tuzi cyo niko turi buta tukaje wacu nta kibazo. Naho aho turi ni urupfu, niyo tujya ni urupfu, ariko icyaba ngombwa niko twatatwiye gupfira iwacu. Turategereje baze batwicira ahangaha, ntabwo turi busubire mu nkambi mu Kiziba, kuko n'ubundi twavuye haruguru dufite ikibazo kidukomereye. Isi ishaka yadutabara ikumva ibibazo dufite,
amahanga turebeye akatugira impuhwe yagombye kudutabarika dukura mu karengane. Yubona dukubiturwa ubusa, ntawe twakubise, ntawe twateye amabuye, ariko batubeshye ngo twe twabateye amabuye kandi ntawe twateye. Ariko tugere hano bo bafata imyanzuro bajye kuturasa rwose pe. Ni ukuri amahanga yo kuturebera areba akarengane abanyekongo bafite.
Mahoro dufite ntituzi ngo biragenda bite, aho twasubira ntaho dufite, haba imbere haba inyuma nta cyerekezo na gitoya mbona ngewe. Bigaragare ngo twaraguzwe ntabwo tubizi.
Dufite impungenge nyinshi kandi dufite n'ubwoba bwinshi. Kuri uyu munsi tukubwira ko impunzi ntizitekanye, ntago leta tuyitegereje nk'ibisubizo kuko itugoye kandi genda iturasaho, nanone nta mutekano tubonera kuri yo.
Mu minsi itatu bageze ku biro bya HCR byari bikomeye kandi buri munsi wazanaga ibyawo bishya.
Ese ko twumva ko leta y'u Rwanda igicunga umutekano mu bindi bihugu byose muri zindi ntara muri yoni, ese kuki twebwe bari gushaka kutubangamira? Ni irihe kosa twabakoreye kugira ngo byibuze wenda babe batubangamira gutya?
Ikintu gikomeye ni ugusanga umudamu utwite umupolisi w'igihugu, umupolisi w'umwuga amufata akamusunikira mu mufurege.
Twebwe kuba tuzengurutswe n'abapolisi kugeza ubu nta n'impungengeza byari biduteye, ahubwo ikibabaje ni ibyo bari gukora, kuko twari tuzi ko abapolisi bashinzwe kurinda, bashinzwe kurengera. Ntabwo twari tuzi ko abantu bashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ari nabo babubongamira.
Ibi byose n'ibindi birimo itotezwa, kutagira ubwisanzure, guterwa ubwoba n'ubutegetsi bw'u Rwanda bya hato na hato n'ibindi, hariyongeraho ibiribwa bagenerwaga byabaye iyanga nabyo biri mu byasembuye kwinuba kwiza impunzi no gufata icyemezo zafashe
kuva tugera hanga ntabyo kujya baduhaye kandi badufungiye inzira ntituhaye tusha guhaha nimbaga ribo dutuma tuzoza dutuma hariya ku isoko bari kubitubwira bakagenda bakatuzanira ibyo byo kurya bakwiriye kutureka tukagura ibyo kurya mu gihe bataduhaye ibyabo
nagafuka karimo imigati batugemuriye nkabitsa hariya ndabinginze mwamba barakabana bari kurira kari umugati ngiye kuzana umuntu utumwe nimumbona nzanye ikindi kitari umufuka urimo imigati mwemere ko ninje birangiye bambwiye ngo mbare iminota ibiri mbavuye ubwo gahunda yabo ni ukutwicisha inzara
twagerageje gusaba HCR ngo idufashe itugaburire abana baratunanira
ababyeyi barapfuye abana barapfuye turo turabasa nubwo tukivuga gutya nta musore urakoze ikiryo mu kanwa nabagerageje kurya ni abana bari ejo ariko nungu wabonye kuzi barambaraye
bagira tuganire mufite imyaka ingahe
mfite 33
hari abana mwazanye
mfite abana babiri
nabo muri kumwe hano none niki cyatumye muza hano sate
no kubera inzara da no gushaka kwitahira ndiye gupfira hano kandi n'inzara iri kunyikira ibi ngifu yakinje nasaba umuti w'igifu bakamba umutwe ngo bibirwa rero ari ukubera iki umunda hanjye nabasaba umuti simbone bya binini bingorewe akamaro uko nkabona kuko ntacyo bari kumvura twebwe twashaka njye ndashaka gutaha da ntabwo naguma
ubu bababwiye ngo musubire mu nkambi mwe mutegereje wenda igisubizo kirambye bazabaha ntabwo byakunda
oya ndi kwitahira njyewe ntabwo ngiye kuguma
nawe waje n'amaguru kuva iriya mu gihe
ahubwo amaguru ari kundya kubera kugenda kandi ndabishoboye
bari kuvuga ko ari igitekerezo cy'urubyiruko gusa rwashatse kugandisha nk'abantu
narembye natwe turi abakecuru tumaze kuremba da ni twese ari twe bakecuru twese mbega ntambara
bavugaga yuko barambiwe kuba mu Rwanda hari uburenganzira nk'impunzi badahabwa ko bashaka kujya mu kindi gihugu kitari u Rwanda namwe nicyo kivuzo cyanyu
twese nanjye nakijyamo
icyo ari cyo cyose
twakijyamo
kubera icyo u Rwanda mwumva mu rurambi
ubwo se umva reba maze gusazira hano niba naraje mfite imyaka 40 none ngize 60 ngaho gambwira iyo myaka yose ndangije hano reba ubu se ubu ni ukuvuga ko nasaza ko kunanirwa gutya ubu se gutya ntabwo najya kwicurira incyuro igihugu mushaka mutujyane ariko ndagusubira gusubira i Rwanda
ku munsi wa kabiri bari ku biro bya HCR polisi yafashe ingamba z'uko mu bahageze nta usohoka ngo yemererwe kongera kwinjira abari bakiri hanze nabo ntibemererwaga kwinjira ni ukuvuga ko ababaga bagemuye basubizwaga inyuma n'abagiye guhaha bagahezwa hanze hari umubyeyi twasanze aryamishije uruhinja hasi yavugaga ko rwamurembanye kandi yangiwe kujya kuruvuza
ejo naramanutse ngeze hariya rwose baranga ngo ntushobora kujyayo ngo ntabwo ngo genda ngo ndavuze ngo subirayo ngo subire ndavuga mwakwihanganye ko umwana wanjye ari guhumeka nabi mwakumva namwe ntabwo bishoboka ubwo mbura ikindi kintu nakora rwose ariko rwose n'abakoze jenoside muri uru Rwanda bafunzwe barya bafunzwe bavurwa ntabwo bitwa kakageni cyeka n'imiryango rwose ishinzwe gutabara itahaba ntayihaba ko nzi ko hari imiryango yabibumbye ishinzwe gutabara abantu ngiye icyo nicyo kibazo ndi kwibaza ku buryo ki abantu bapfa gutya umwana w'amezi arindwi apfe neza 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 mushyingure ngo ntabwo yajya kuvurwa ngiye niba hari abantu abantu bazanye ibiryo babafungiye mu nzira abandi bakubise umubyeyi ejo bundi yavuyemo inda ahangaha aryamye aha kubera umwana uyu mwana bahahamutse mbese bakujya babona abapolisi bakikanga kubera amasasu barasa ukabona umwana yahahamutse ejo abana niriwe mfatafata babona abasirikare ati baraje baraje nabishe bakica muri 94 n'agasiga imfubyi bari kubagaburira kandi bakanabavura twebwe rero ikintu turi kuzira ntago nkize kabisa n'ukuri mwatubariza nk'abantu
ku itariki 21 z'uku kwezi guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko polisi igiye gutanga iziperereza ku myigaragambyo mu nkambi ya Kiziba yavugaga ko ari imyigaragambyo ivanze n'urugomo kandi ko abiperereza rizerekana ko babigizemo uruhare bazabibazwa bamwe mu bagize komite nyobozi y'inkambi babwiye ijwi rya Amerika ko nta mpungenge bakagize zo gukorwa iperereza cyakora bavuga ko batize iperereza ritabogamye kuko bashakishaho ibyaha ari nawe uzarikora
ntekereza yuko abayemo gukoresha ukuri ubutabera bukubahirizwa ntekereza nta mpungenge ryadutera gusa ariko nanone nk'uko twagiye tubivuga ni kenshi ko iterabwoba twararikorewe kenshi cyane ari twe tuyoboye n'abatubanjirije wenda bazanahimba n'icyaha bazagihimba nk'uko bivuga ngo ni urugomo ariko ntekereza yuko abantu barenga 10,000 kuba batekereza gukora ikintu icyarimwe ntekereza ko icyo kintu ataba ari urugomo kuko nawe waba ufite indi mitegurire yawe imeze ute ntabwo ntekereza ko washobora gukora urugomo gufata abantu 10,000, 15,000 ngo ubibwire ati turekera mu burenganzira bwacu ntekereza yuko kuko nzi yuko icyo twaburanaga ari uburenganzira bwacu ntekereza ko bitadutera ubwoba ariko ku rundi ruhande bitewe nanone n'inyungu za leta natwe turabibona yuko ibi ngibi dukora hari icyo leta igomba gutakazaho biramutse bigiye mu bikorwa uburenganzira bwacu dusaba buramutse bwubahirijwe hari igihombo kuri leta byo turabizi mu rwego rwo kurengera rero nanone inyungu zayo birashoboka yuko ibyo ngibyo babikora kandi byabaho gusa nk'uko twagiye tubivuga kenshi icyo dukora ni ukwishinganisha n'ubundi gusa kigoye n'uko n'ubundi igihugu cyadukurikirana n'ubundi nari cyo turimo muri market twa tuvuga ngo ahubwo twe ikibazo kiriho ni ukuba magingo yangaya dufite umubyeyi wakuwe inda yavuyemo kandi akubiswe n'igisirikare tukagira umuntu warashwe n'igisirikare tukagira bakubiswe ibyo byose none mu rwego rwo kubisibanganya gusibanganya ibimenyetso ndetse n'ufunzwe magingo yangaya wigeze no gukorera leta bakabafunzwe abo bose tekereza yuko wenda mu rwego rwo kugira ngo bikureho icyaha bashobora kuba babikora gutyo ariko ku ruhande rwacu kuko tuzi ko ibyo twarimo gahunda kuko ahanini cyane sinatwe twabibashyizemo ahubwo ni impunzi ubwazo bitewe n'akarengane zagiye zibona na nyuma yo kumva itangazo rya ministre rivuga yuko impunzi zigiye gushyirwa mu byiciro by'ubudehe wabaza no muri ASR kumva nabo barabyemeza ko ari byo nanone nk'impunzi nubwo tumaze imyaka myinshi mu Rwanda ntabwo sibane ko twakagombye kujya muri sisiteme za leta
mu gitondo cyo kuwa kane nawo munsi birukanwe ku biro bya HCR hakoreshejwe ingufu za gisirikare n'iz'igipolisi bose bari bafite ubwoba bakurikije ukuntu bagoswe
ibifaru bazana muri abantu 600 aho tari abacengezi akaba nta munda dufite akaba ntacyo twitwaje ko mu bibano ukagira imana mwe niba leta nta nyungu dufite kuko nta nyungu dufite nkatwe ko tari abanyarwanda yaduhaye umuhanda turabwigiye twe turabukomwe ntituradituca abanyarwanda nawe ushaka kuba umunyarwanda muri abangaba bari hano nawe ari mukizo ntawe ukeneye kuba umunyarwanda ni igiki twaprofitira kuri leta y'u Rwanda ntacyo yatwigishije ni ugutu uzasaba umwana ngo nanjye ajye gushakira amafaranga ajye kugira ngo agutunye uri umusaza uri umwana uri umubyeyi wamubyaye nyamara nta kintu yakwigishije niba nta kintu yakwigishije ukaba ubyaye umwana akaba ageze imyaka 20 nta kintu uramuntu ntiyigeze umujyana mu ishuri ntitujya nk'abandi ntiyigeze umujyana ntiyigeze umwigisha umwuga ngo anambere nk'abandi hanyuma ngo umunsi mwambwira ngo umwana wanjye umaze gusaza ngo none muvayo ntunge niba nta kintu leta itubonamo nk'inyungu tuzi ko ruhashya ari kwicecekesha yacecetse
muri ubwo bwoba bwose banafataga umwanya bagahumurizanya babwirana amagambo banibutsanya ibitekerezo byo muri bibiliya uyu yari afashe indangururamajwi abwiriza imbaga y'abari aho
mungu atupatie nguvu sana lakini wapendwa neno ambalo ninawaletea kwa mchana kati kama na huu ni la kuwajenga kuwatia moyo ichapokuwa shida ni nyingi ichapokuwa katika hii safari
bakundwa ijambo mbaza ni kura ya manywa ni ribubaka ribakomeza nubwo ibibazo ari uruhuri muri uru rugendo ariko dufite udutakambira byashoboka ko guverinoma iburi ibisubizo ku bibazo byacu HCR yaburi ibisubizo HCR yaburi kibikoraho isi yose yaburi igisubizo ku bibazo byacu ariko Imana yacu ihimbazwe kuko yitatuburira ibisubizo kuba turi hano si uko isi ibiyobewe abakomeye n'abanyabubasha bazi ko turi kuri uyu musozi duhuza umutima dukomezanye nubwo inzara itumereye nabi nubwo twabuze n'amazi yo kunywa nubwo nta gisubizo tubona ndetse n'abayobozi bakaba bashobewe ariko Imana niyo iturwanirira izina ryayo rihimbazwe
ijapokuwa maji imekosekana, ijapokuwa suluhisho imekosekana, ijapokuwa viongozi wamekosa majibu, lakini tuko na Mungu ambaye ni muteteaji wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Ntabwo ya masengesho n'ibindi byabarinze uburakari bw'igisirikare n'igipolisi kuko hagana mu mugoroba wo ku wa kane bashwiragijwe benshi barakomereka abandi bahasiga ubuzima ku wa gatanu polisi yari yatangaje ko abapfuye ari 5 abandi 20 n'abapolisi 7 barakomereka CPT Osibadege ni uvugira igipolisi cy'u Rwanda yanahakanye yuko nta masasu yigeze akoreshwa mu kwirukaniza impunzi ku biro bya HCR aho zari zimaze iminsi 3.
kwisha itegeko kizira gutera umutekano muke ndetse ubirenzo hakenshi hakoreshwa ingufu zagenewe kubahiriza ayo mategeko. Iyo bigenze gutyo rero mu rwego rwo kubungabunga umutekano hari ibyo bita guhosha imyigaragambyo, gukoresha ijambo rikoreshwa mu kazi ka polisi icyo gikoreshwa bikagenda bongera ingufu. Bababwiye baranze barabasunikishije ibikoresho batangiye kwimenagura batangiye no gukoresha indirimbo biranze noneho bitangira kuba nk'uko bamwe bayibonye gushyiramo noneho ya myuka isa nk'aho ibereka yuko noneho birashoboka ndetse ukaba wanamusatira. Ni uko ngukoreraho bongera imyuka twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye ushyireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'ayamabuye baterwaga ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baguriye ubuzima bagera kuri 5 n'amasasu twakoresheje kubw'Imana aho bari ahangaha nduma narakubonye. Gusa iyo abantu mwumvaga ibintu biturika n'abari bari hirya mwarabyumvaga akenshi iyo ibintu nka biriya biturika ntago menya se yaturitse grenade y'umwotsi se yaturitse ibuye rikubise ku hari ibintu mwarabyumvaga ejo ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe warugambiriye kubuza ubuzima umuntu wari urahangaha. Mwabonye ko nibyakorwaga sinzi ko mwabibonye na nyuma hari n'imodoka nyinshi bazanye zigenda zifata cyane cyane abafite intege nkeya no kubunguruza. Mu gihe abantu bose bahavaga twagiye tureba abantu b'ababyeyi bafite abana bicara ahangaha tugahamagara imodoka zikabajyana.
Muvuze ko nta masasu yakoreshejwe ariko n'ahangaha hari aho umuntu agenda akabona ibiporoporo by'amasasu ndetse n'amwe mu masasu atakoreshejwe ubwo aya nayo arasanzwe hari cyangwa byagize
turaza guhaca turebe kiraza kuba ikindi gikorwa ariko icyo tukubwira cyo nuko ari ubutumwa bwatanzwe sinzi ko mwabonye binjira abapolisi bari biganjemo abafite ibi bikoresho n'indembo abandi bari inyuma n'abari bafite abagomba kurinda bagenzi babo kuko igikomeye ni kutishyira itegeko ariko ingaruka zo kwishyira itegeko zo hari n'igihe utazimenya kuko ubwa uwo winjiye mu muyoboro utazaho uzakujyana. Biroroshye kubaha itegeko, biroroshye kugisha inama, biroroshye kumenya urwego ugana ukagukemura iki kibazo ariko itangiye kuvuga ngo ni inkuru ibi barantega amatwi ndananiza ubuyobozi ntabwo bishoboka. Nicyo leta ziberaho icyo amategeko aberaho n'ingufu zo kubahiriza amategeko.
Gusa kuri uyu wa gatandatu hashingwa imirambo 8. Izi mpunzi zavugaga ko zitashingura ibirenge ku biro bya HCR zitabonye igisubizo byarangiye zihirukanwe n'imbaraga z'igipolisi n'iz'igisirikare. Ibibazo zari zifite byongeraho gutakaza abantu. Dutegura iki kiganiro twagerageje gushaka icyo minisiteri ishinzwe impunzi ivuga ku bibazo izi mpunzi zahuye nabyo ndetse n'ibyo zasabaga ariko ntabwo byadukundiye. Twahamagaye umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri iyi minisiteri bwana Jean-Claude Rwahama ariko ntiyatwitaba. N'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntabwo yabusubije. Iyi minisiteri nigira iki bivugaho muzacyumva muri dusangira ijambo y'ubutaha mu zindi ngingo. Izindi ngingo zari zateye izi mpunzi kujya gukambika ku biro bya HCR harimo n'izuko nta burenganzira bwo kwivugira, gufungwa bya hato na hato kubahagarariye impunzi kandi bazira ubusa, kuri gisirirwa amadosiye yo kujya mu mahanga bakagurishwa Abanyarwanda. Byose impunzi zivuga ko biterwa n'isano bafitanye n'Abanyarwanda ituma batsikamirwa n'ubutegetsi n'ibindi tuzazivimuza mu kiganiro cy'ubutaha. Nakwibutsa ko inkambi ya Kiziba ari imwe muri 5 zicumbikiye Abanyekongo bari mu Rwanda kandi ni nayo yashinzwe mbere, yakurikiwe n'iya Gihembe iri mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, iya Nyabihe kiri mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, nyuma haza inkambi za Mugombwa na Kigeme ziherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Muri rusange u Rwanda rucumbikiye impunzi zigera ku 130,000 nk'uko HCR ibitangaza, zirimo iz'Abanyekongo n'Abarundi bo mu nkambi ya Mahama. Ni ikiganiro dusangira ijambo wumvaga kuri Radio Ijwi rya Amerika. Nje wagiteguye nkanakibagezaho ndi Claude Ganza mu Nyamagana. Naho ubutaha.
Dusangira ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turamushimiye mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana. Dushimiye kandi n'abantu batandukanye baganiriye nawe muri iki kiganiro. Namwe nshuti mwatwumvise mwese uyu munsi nongiye kubashimira kandi mbona umwanya wo kubatumira kwitabira buri gihe ikiganiro cyacu Dusangire ijambo n'ibindi biganiro ku Ijwi rya Amerika. Hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.